This is MUT Radio Podcast.
Mr. Ntuli on the line with us. Mr. Ntuli, good afternoon and welcome on MUT Radio.
Good afternoon to yourself and your listeners.
Yebo, siyabonga kakhulu baba. Hey, emva kwesikhathi sisizamana ngenxa yeinkinga esibhekene nazo studio, but siyabonga kakhulu that you finally join us kwi-MUT Radio.
Thank you much.
Ngiyathanda ke ngoba iMUT Radio iradio lena yeingane zasekhempasini, iingane lezi nathi esizamelayo ukuthi nje sizamela amathalente, and ngiyazi ukuthi uclose kakhulu nobaba wethu lapha ubaba uMangosuthu Buthelezi.
Yes.
Yeah, nisebenzisana kakhulu. So ngiyajabula kakhulu that you have joined us right now on MUT Radio. If anganoma ngiyaphazama baba mangithi you are the mayor of King Cetshwayo District Municipality.
Yes.
Konje ihlanganisa mapha madolobha mesikhuluma ngeKing Cetshwayo.
Yeah, ngiyithola kakhulu msazi ngabalaleli King Cetshwayo Masipala wesifunda as a district municipality. Enomasipala about 5 ngaphansi kwawo okuyi Richards Bay, which is the second economic hub in the province of KwaZulu-Natal, named Umhlathuze, city of Umhlathuze local municipality.
Yes.
Nkandla, Opulankandla, or famous Nkandla,
yes.
Where the former state president Ubaba Zuma resides.
Mm.
And Umlalazi, which is a Showe, but his name is known as Umlalazi and Umfolozi and Umthonjaneni. Umthonjaneni, that is where the IFP was actually established in 1975.
Oh.
By the very same prince, Mangosuthu Buthelezi, you have mentioned, ngenkathi uqala umbingelela.
Yeah. All right. Siyabonga kakhulu baba for actually taking your time and joining us on EMUT Radio. Yazi ke siyingane sifuna ukufunda lukhulu kuwe because ziningi izinto engiyithunyele even nabafundi ukuthi ngikubuze zona. Kodwa nje just a background baba yakho nje siqale ngawe as umuntu because inspiration kakhulu baningi abafisa ukufika kulelo zinga okulona, especially being about deputy principal. Ngingafunda I bio yakho la about deputy principal, about principal, wazi wadlulela nokuba yi mayor now, as you are a district mayor yangapha ke e King Cetshwayo. Sicela uqala ngawe nje baba ukuthi usitshele nje a briefly about the background yakho ukuthi mhlambe wakhulelaphi.
Ngizokwenza nje kube kufishane kakhulu ekuthenini ngokuzalwa ngwaseNkandla emakhaya nje. Ngangikhuliswa ugogo from a humble family. Currently I'm serving as the mayor of King Cetshwayo njengoba usho, and I'm also the chairperson of the South African Local Government Association, USARGA. Leyo kuyinhlangano yomasipala, bonke omasipala bakwaZulu-Natal bangaphansi kwaleyo nhlangano. So I'm leading that association in the province of KwaZulu-Natal, and I'm also the leader of the IFP in the province of KwaZulu-Natal. I'm also the member of the National Executive Committee of the IFP.
Yes.
And also the member of the National Council of the IFP and the chairperson of the Daily Management Committee of the IFP, to mention a few things. Before I came to King Cetshwayo, I was the mayor for Inkandla, local municipality. Inkandla is a deep rural municipality.
Yes. Yeah, and sinazo futhi nama students la asuka kuzo lezo yindawo, umukhuluma ngomlalazi, umukhuluma ngoShowe, nabonkandla, zikhona kakhulu i student ezilalele futhi njengamanje ezisuka khona lapho kulezo kule regions lawo eKZN. Ebengifuna sifocus ekubona kakhulu baba namhlanje, it's about uSaga njengoba you have mentioned ukuthi yini South African local
government association.
Government association. Yeah, bengicela usichazele kabanzi ngeSALGA ukuthi iyini iSALGA as you are a chairperson weSALGA nokuthi iyini ipurpose yayo iSALGA.
Hey, omasipala uhulumeni. Njoba zintathu igaba zikahulumeni ekhona la eNingizimu Afrika. Uhulumeni kazwelonke okunational nowesifundazwe kuyiprovince, then bese kuba no local government. Local government ke uhlukene kathathu. Kufike kube khona ama metros such as iThekwini metro, kube khona ama districts such as iKhincetshwayo namanye iLembe uGu namaningi. Bese kuba khona ama local municipalities okuba omasipala abancane. So ke bonke lawo masipala ba 54 KwaZulu Natal banenhlangano yabo noma association yabo la khona abahlangana khona bakhetha ubuholi. Idlala ke iqhaza semqoka iSALGA komasipala ngoba iyizwi lo masipala.
Yeah.
Ikhuluma ngokuthi okuqala omasipala kufanele bahambise intuthuko, intuthuko ehloniphekile emphakathini, quality service delivery. Kungabi nje ukuthi bayihambisile intuthuko kodwa kube intuthuko umphakathi ozothi cha umasipala usinikeza intuthuko eseqophelweni okuyilona lona. Bese uphinda uSALGA ulekelela ekuthuthukiseni ngolwazi amakhansela, ngoba uyazi amakhansela kuya kube nje abaholi abakhethwa umphakathi kungekho mhlawumbe nima requirements such as ama qualifications or experience. So kusaka kune ma trainings awenzayo ke each and every year, even abamaningi kakhulu uqeqesho olubakhona mangabe kuthiwa kubhala ade kuvotwa olawa makhansela. Awugcineke ngamakhansela, uzuphinde udlulele nakubasebenzi uqobo lwakhona ubaqeqeshe. Sinama experts ke lapha na kwaSALGA ngoba uyothola ukuthi indlela okuhleleke ngayo umasipala, ngoba umasipala uba nama departments, kuba khona laba abakwa technical.
Yes.
Like abasebe abafundi bakho nje base MUT iningi labo mafika kumasipala lihambe liyosebenza kwa technical as engineers.
Yes.
Yonke nje into technicians, yonke nje leyo mkhakha enjalo, kodwa futhi khona nengxenye omunye umnyango osukufuna nje abantu abenze o public management.
Yeah.
O public administration, no human resource management, khona ke nalo mnyango loyo oka corporate, kube khona umnyango waka community. Uthola ukuthi ke noSALGA nokhona umnyango wa finance, uthola ukuthi ke noSALGA labo ze financial management nokuningi, uthola ukuthi ke noSALGA ke kunama experts ke in each and every field. Mangabe umasipala kukuthi uyastruggleisha ukusebenza, siyasikhiphe ke i-expert yalowo mkhakha lo osuku nenkinga ukuba siyonikeza i-support khona lapho. USALGA futhi uyihlo lomphakathi ekuthenini umphakathi uyanikezwa yini ithubelanele ukuthi uphawule ubeke ngeyidingo zawo umasipala bese ulalela. Njengamanje nje kukhona uhlelo lukaSALGA elibizwa ukuthi Asisho campaign.
Yes.
Where in we're encouraging omasipala ukuthi bamigrate from imhlangano yasemahholo kodwa basebenzise the fourth industrial revolution. Isizathu salokho yini na? Abantu abaningi lapha abakhona la KwaZulu Natal youth, kodwa i-youth is not interested in boring meetings asuke lapha nakuma halls.
Yes.
Kodwa when you interact with them through ama gadgets uyabuya bathola ke lapha. Kodwa bese kuba khona the question ethi emakhaya abanayo abantu abasebenzi, njengama data is always an issue.
Yes.
That is why we're encouraging omasipala ukuthi bafake ama wifi, kube nama spots where kunama wifi emphakathini yahlukahlukene, free wifi ukuze access to ama data ingayi kuba issue. So ke uSALGA uphinda khulume ke ngama benefits to the councillors and the employees, the local government. ama issues ethinta ngaba ama salaries ngaba thinta o pension ngaba thinta ama issues of medical aid in short usalka uyizwi lo mphakathi uyizwi lo masipala
yes ngiyezwa kakhulu baba kodwa emphakathini especially endaweni ezisemakhaya zakhona inkinga esihlangabezana nazo ezabantu like nje kuningi abantu abaphuma emakhaya abathi njobe ubala nokuthi as much as usalga uzama ukuthi ube nawo lama lokushintsha ukuthi kuyiwe kwi fourth industrial revolution zisakhona inkinga esabhekene nazo mhlambe iziphi izinto eningathi nina as usalga senike nakwazi ukuthi ni achieve through this association usalga ni association nje ni nonke yikuphi esenike nakwenza for umphakathi kwakubona kwakamukela engokuthokozela
okuqala uku transformer local government angithi inkinga yokuqala nje khona abantu uma bekhuluma ngo local government bakutshela ukuthi it's a corrupt institution it's a institution which is failing the society abantu they've never taken stock ukuthi yini esiyenzwe local government nanokuthi yini eyenziwe u provincial government yini eyenziwe u national government as a result ngenxa ukuthi local government is closer to the people when abantu be angry anger yabo bayikhiphela ku local government uma ukuthi bane dissatisfaction ngenxa yeyidingo uma emgwaqo yasemakhaya imibi uma ngabe abantu be ngenazo idingo efana njengama clinic uma ngabe kunobugebengu emakhaya abantu bavele babheke lapha yana ngisho amathuba omsebenzi bavele bekhanseleni noma emayeni noma komasipala ngemsebenzi lengiyibalayo nje ngisayibalile nje akusiyona imsebenzi okufana beyenziwa omasipala ngoba omasipala abantu abathola imali engekho nje kwenza isibonelo nje kanja umasipala khona nokonongoma nakompofana lawo masipala abancane nomsinga bathola ibudget encane kakhulu babe enkandla lapha ngesibone 200 million ngonyaka okuthiwa okwenza yonke into kodwa mawuya kumasipala osedolobheni njengomhlathuze ibudget yakho is more than 5 billion manje uyabuka ke ukuthi there is an issue kodwa istory ngaphandle ukuthi omasipala they are failing the society so the first thing which usalga KwaZulu-Natal is busy with futhi sikholela ukuthi i narrative correct emphakathini siyenza ngendlela ekangcono iyo lena yokuthi we are telling the story about local government ngoba indawo eyiningi zinogesi ugesi awufakwa ke laba abanye ukuhulumeni fa u local government noma eskom organizer u local government abantu abaningi sebenawo ugesi KwaZulu-Natal lokho kwenziwe uye u local government
yes
okwesibili local government is responsible for the provision of water sinenkinga ke iningi ke kuleyo service leyo emphakathini especially yasemakhaya amanzi asahlupha kakhulu kodwa kwabona lokho okuncane okukhona noma kwaloko okukhona is because of u local government emakhaya usuthola kunamaholo kukhona ama community service centers konke lokho kwenziwa uye u local government so kulencimali encane ngoba u local government is receiving only 9% of the equitable share of the country only 9% njengoba ngibalula imali nje ekade ngiyibalula komasipala ngithi yona imali encane abayitholayo so kuleyo mali leyo kulinde ukuthi komasipala bakwazi kodwa ukushintsha izimo kaba emakhaya ke intuthuko ayikho kahle sisasilele kakhulu emumva ngenxa yama financial constraints kodwa we believe ukuthi le empowerment esiyenzile ezusalga kumakhansela nama ngoba kukhona omasipala babe nembiko emibi yemali usalga wathumela ama experts afika akuba abatrainer ukuthi how to handle ama finances omasipala yashintsha imbiko yemali that is what salga has done to our communities. And we believe the vision that we have as SALGA izolekelela kakhulu kusasa nje uSALGA uqobolwa kuzobula phana kumasipala wasemlalazi la oyonikela khona kwamanye ama primary schools ngezindlu zangasese ebezingekho ukuvuselela ama classrooms ingane lezo ma primary schools ezinye zingena kuma periods zingekho aware ukuthi kwenzakalani will be donating with the sanitary towels. So that's what SALGA is not starting this year. Last Usemfolos. So SALGA has a role to play. Kodwa i role enkulu ka SALGA is played through local government ongomasipala.
No, ngiyezwa kakhulu baba, and ngiyathanda because ngeke ngeze ukuthi if I'm not mistaken it was last week la kade nihlangene khona nabafundi bako MUT nako DUT nako UKS nakwezinye izikole la kade nifundisa khona nje about izinto ezihlanganisa local government kakhulu. Now let's say ke manje labafundi sebeqedile, especially most of them benze izifundo zo finances njoba kade kusho nabo accounting and no umpilo enhle nje lo uza kwethu lo owahlangana naye nayo kuzona ukona lo umkhakha lowo. Engithanda ukubuza mina ukuthi uSALGA ungasiza kanjani as abafundi now sesiqedile esikoleni kade sesigraduate ku right, singakwazi yini ukuthi uSALGA usibonelele amathuba mhlawumbe kuma local municipalities ahlukene especially in Kambi around the KZN?
You know, umfundi osuke khona ku institution usuke qhamuka kumasipala vele akekho oqhamuka kwenye indawo ngaphandle kwamasipala.
Yes.
So they are closer to information kumasipala babo okufanele ukuthi bayinikeze isikhathi soku interact nomasipala babo so that bezokwazi ukubona ama opportunities. As much as sisalwa nalento professionalize noku depoliticize u local government of which is something not quite very easy to achieve immediately ngoba there is a concern ukuthi komasipala makuphethe iqembu elithize abanye omasipala abamabeqasha babheka ubulunga beqembu.
Yes.
Of which we want as SALGA to condemn is deja ngalezo ngoba izona ezenza ukuthi uSALGA ube buthakathaka. Kodwa I've seen abafundi abaningabi abaqhamuka kuma teacher institutions bekhona ku local government bezokwenza the in-self trainings konke lokhu nje okuya kwenziwa uma ngabe usuphumile esikoleni abafortunate with stipends. Yeah. And I've seen them being absorbed by u local government. Kodwa i-emphasis ithi u-local government u-54 la KwaZulu-Natal, 54 municipalities. Ama job opportunities uma uthi mhlampe nomasipala for umkhakha nomkhakha awukhiphi isikhale sodoma iy'khale imbili izikhala lezo zo-100 and something, then you ask yourself a question, how many students asuke ephasile unyaka nonyaka efica abanye behleze emakhaya. Then you need to think of a different solution other than to think ukuthi bonke mabeqeda they will be employed.
Yes.
That is where in local government ayithi ke i-youth kungakuhle ukuthi ilekelele kuma skills enawo to start their own businesses to be job creators other than to be job seekers. Ngoba that is what, in fact, the system of apartheid has introduced to all of us to believe ukuthi kufanele ukufundele ukuqashwa. Uma umuntu umtshela ukuthi ayi fundela ukuba i-job creator, athi ayi umchithele isikhathi. Whereas uma ubona abantu ngempela abacebile ukuyibona who are rich, abantu who are job creators.
Yes.
Ubobuka izinto ezincane nje ezibukelwa phansi njengo-agriculture ukuthi ama-farmers acebe kangakanani. Ngeke ubathole kulama-tender akomasipala amancane ama-million. ngoba already ubona million is just a drop in the ocean. So I think that's one area okufanele mhlambeni si encourage kakhulu kuma students. You know, uma ubheke ezinye inhlanga lezi enama business, ithi ngane ikhulu incane idena khanjwa na kuwe stall ingakwazi ukudayisa izigcina sishaya ithili. Hayi ngoba kuthiwa ifundele ukuba isigqila, so uthi uhambe ishaya amathili eitolo.
Yeah.
Kodwa isuke iyofundiswa ukuthi liphathwa kanjani ibusiness ngendlela engakwazi ukunikeza ukuphila okungcono.
Mm.
So I think this is one of the discussions okufanele sibuke ngempela ngoba you know i reality ithi kubantu abayishumi abaphuma kuma teacher institutions abafiki kwabahlanu abasebezophuma abazophe isystem ye employment.
Mm.
Manje the question is what then do we do ukuze silungiselele nalabo abanye abasuke bengezu absorb by system of employment.
Mm.
Ilapha khona abo masipala benawo kama programs khona kuhle ukufunda ngoba kuyakusiza ukuthi usungena nakho ama programs ubufundile ngoba kukwenza ukuthi indlela ocabanga ngayo wena nowenza ngayo ikwenza usheshe uphumelele ngoba wena umqondo wakho usuke uthe ukuthi thuthu ukwazi ukanalyze the information esuke before yourself even we issue of bringing a particular vision. I think that's how far one can go in terms of yini eningayilokhozana ningay expect from SAGA. Kwaphela for us is to ensure that the environment is conducive to be able to absorb some of the students bafito masipala esimene sikahle with important opportunities.
Mm. Just lastly nje baba before si wrap up because of isikhathi sekukuningi sengikufundile nje ngiyathanda ngoba uyayikhulumela nje so imibuzo ebenginayo eminingi isivele yaseyiveka but nje lastly umphakathi ungansiza kanjani ukuthi usebenzisane nani as usalga singakwazi singahlangabezana nani kanjani ukuze sikwazi ukuthi sisebenzisane siphumelele sibe sonke sibe right as umphakathi kanye nani as uhulumeni.
Usalga is also an important stakeholder endaweni eyiningi nga kuyi private sector and also we public sector like the government departments. We have a voice uma kushaya ama policies athize were able to say well this will impact on local government. When we talk about local government we talk about the citizen. So here is our view as SALCA in relation to that decision or in relation to that policy. So ukuhlala enkundleni la khona khona uSalga noma to invite uSalga to do ama public lecture in institutions or even to have a panel of discussion where Salga is part, especially ama students aba astudisha ama courses are related to local government. Ngibona ukuthi uSalga usesimene esemqwa kakhulu kabi nesibalekile ukuthi ungakwazi ukuthi bese ekwazi ukunikeza nje more practical information ngoba kunomehluko ukufunda some of the things umuntu angazange ayifunde uyawuthi mawuthatha ubuke incwadi lafundwa khona uthi uyazi ke lento esiyenzayo thina kodwa singayifundile. So you learn better when you experience than reading an information. So interaction with SALCA is quite very versatile. And umphakathi, since was advocating for a vision as SALCA, a quality service delivery, umphakathi can raise some issues where uno muzwa ukuthi I something substandard was done at a particular budget which did not warrant a substandard output. Hence, njengamanje wabhizi SALCA trying to inform umphakathi ekuthenini who is SALCA so that bayokwazi interact and that when we say uSalga usePortshepstone umphakathi ube na interest to wants to go and meet with SALCA, we have problems with our municipality, so that SALCA would raise it in a right platform.
All right. No, siyabonga kakhulu, Baba. Thank you so much for joining us. Gwi MUT Radio, Mr. Ntuli, siyabonga kakhulu. All the best. Na kusebenzisana kakhulu nomphakathi. And obviously, nama students nawo athembenini ukuthi umesephuma kwi-institution, sikwazi ukuthi singene kwa-local government nje kalolu. Siyabonga
kakhulu. Thank you very much. In fact, I was highly delighted. Even when there were clashes yesterday, I said, for that institution, to me, I hold high regard.
Oh, wow.
of that institution, not only for the reason which the founder of that institution is my leader and my mentor.
Yes.
For what it represents and what it contributes to the economy of our country.
Yes.
I'm humbled to have an opportunity with yourself. Such important Luxana from such important institution.
No, thank you so much, Baba Siyabonga. We are honored to have you on the show.
No, thank you very much.
Siyabonga.
This is an MUT Radio podcast.